kendeze munange kubanza kyekimu ku byansuula kyenayita emikwano abalala baali bakesi mu buzibu baamala kundeka naawe kyenkugamba nti abo bokyaza enkumu bonna tebaba banno bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo bw'obuulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya ebikwano mu kukyuka nawe oluva lwawo obuulira bbiya ne batamiira ne bayimba erinnya lyo ng'obwana bwo busula mbewo ne mukazi w'omunnya alya musabe ekennyama ne kafuuka akanyama gwe ng'owa bali ab'ebbali kale bakuwaana naye mu buzibu tebabaayo bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo gw'obuulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mu kukyuka nawe oluva lwawo bajja nkumu ne basekerezanga bwe batega engalo bwe bakuwaana obeera nga bbebi buli akulabako yenna akwagala bantama gwe basembeze naye si bantu balungi kuba bwe ziggwawo baggeyanga abamala ekiruyi obuzaala ettima si kibi okugabanga nayo balira kuba omuti oguweddeko entuntugulu ebinyonyi biguyitako kapaalo abantu bakwagala olina naye bwe ziggwawo bakulabanga atalina mugaso seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo bw'obuulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mu kukyuka nawe oluva lwawo
www.mp3ugandanmusic.com